Yeah. My Bilak band. Finger man on the beat, Baba. Dangaj. Flame Records. Yeah. Bass Beans Juros. Yeah. Check. Feeling that ngathwala ugwebe emlonyeni ilebe yami incama silonqaseni ngolowo isihle emqaleni bingeke ndikuthanda sibungekho sebhotleni mabila kubanda but yandiphalaza nandaba endikwaziyo ndim ndiyaxhaphaza noba emlilweni ngathi inyama xa ungekho wena still sabhodla indlala ndikujongile uhambasa usemphandeni olugwebi lumhlophe qhwa oke qabakaliwe phezu kwendaba bathi ubuhle babuqala emasimini yingqolo wevaswa ngamanzi ithanjiswe ngamafutha elanga nam njengomlimi ndancuma ofika ixesha lovuna ngoba selithuba noko kwelikhulu nam ndafana nje nongaphakathi esiseleni ndaligqibela nini olovumba lingaphathe ebhotileni nam ndafana nje nongaphakathi esiseleni ndaligqibela nini olovumba lingaphathe ebhotileni mabila kubanda wena ushushu nowasekuyiqabaka kulo mhlaba uyandifudumeza ubushushu belanga ndingawela imilambo nyuka indaba khekho ofana nawe kulo mhlaba mabila kubanda wena ushushu nowasekuyiqabaka kulo mhlaba uyandifudumeza ubushushu belanga ndingawela imilambo nyuka indaba khekho ofana nawe kulo mhlaba xa ndifika ebharini bamen bendicela undithulela uvukuthi lam eklasini ndikujongile ubile ubantu usefatyini ngelo xesha keke ndicinga ngaye nguwe wedwa kum engqondweni amantombi ndibajongile abethela amehlo kodwa lam iliso kuwe ebhotileni ugwebu lakho kum emlonyeni liyezi layon king yam iphume esimilweni ndoyisakele masekamerini xa ndivuka kusasa kutsho intloko ingathi ngabeka imilebe yakho kuwe ebhotileni ezayizolo ziyavuka undibetha ngevumba undishiya ndinje loo nto ayikho lula ixesha nawe liyadura kodwa utshata nawe ngavuya abonwabi xa ungekho ezipeshini umculo ntoni ngaphandle kwakho esipadini ebharini xelela ubhamene intombi yam ibiye eklasini intombi yam ibiye eklasini mabila kubanda wena ushushu nowasekuyiqabaka kulo mhlaba uyandifudumeza ubushushu belanga ndingawela imilambo nyuka indaba khekho ofana nawe kulo mhlaba mabila kubanda wena ushushu nowasekuyiqabaka kulo mhlaba uyandifudumeza ubushushu belanga ndingawela imilambo nyuka indaba khekho ofana nawe kulo mhlaba
Equest yeke iphefumu lapha.